kufata. Oh, ah, ni utata. Kuchiti na wivu biko faster. Maumivu, tapata. Anyway, anyway, nabaki kurusi so gay. Bora ni move for the way. Anyway, anyway, nabaki kurusi so gay. Bora ni move for the way.
Ona haya mapenzi yanichanganya paka na hisi uchizi. Ona haya mapenzi yanivuruga paka na hisi uchizi.
Nimeona ni baki Babu se etana takatena. Oh no, no.